It's 3 o'clock here in Richmond, Virginia. You are listening to WRIR LP 97.3 FM Richmond. It's time for Ambiance Congo. That's right. When you hear that Sabin from Augie Latulo playing guitar along with King Kester M&A and the Dream Team Dream Band, the Sabin from the song Doris Iloko, you know it's time for Ambiance Congo here on WRIR. My name is DJ Dowdy, David Noyes. I'm here with 2 hours of Congolese music every other week from 3 until 5 p.m. Gonna be mixing it up this week, playing some newer sounds, older sounds. Let's start off with some older sounds from Pepe Ndombe and the group Afrozam. It's amazing how much he sounds like Tabule on this song. Song that ranks right up there with Tabule's song Kafel Maya. I think it's called Chandra. It's from a reissue CD on the Ingo Yarto label, the now sadly defunct Ingo Yarto label. The name of the CD was Kai Kai. The name of the song is Chandra. Then we'll hear a request going out to Apurva in India. He wanted to hear a song from Tabule himself, so we'll hear that next. Stay tuned should you have requests or comments. The number here, area code 804-649-9737. I'll tell you about a website where you can follow along or make requests or comments as well a little later in the program. But first, let's hear something from Pepe Ndombe and Afrozam.
Makambo makole kanae ngai shandala e bakade kakabaninga na ngayani sano baluka kanyo songa na tika mokilie ngai emae nyoso bakolo bana komela nyoso bakoluka bazipa ngai motema na ngai etonda bokoto na tonda balekisi mae ngai shanda na fami na nga ngai ema na ndako na nga kotikanga nasalisa bango kanda yango ya nini ye ngai ema kolia na nga ngai shanda kolata na nga kotikanga na meka nzoto makole kana e ngai shanda na e bakate kaka baninga na ngai ya lisano baluka kanya songa na tika mokilie ngai ema e nyoso bakolo bana komela nyoso bakolo kabasi pangai motema na ngai etonda popoto natanda balekisi mae ngai shanda na fami na nga ngai ema na ndako na nga kotikanga nasalisa bango kanda yango ya nini ye ngai shanda kolia nanga ngai ema kolata nanga boti kanga na mekanzoto
Sandra Matata.
Baninga na ngaya lisano Balu kakanya songa natika mokilie Ngai emae Nyoso bako luka bako laba Nyoso bako luka bazimba ngai Mote mananga etona popoto Natana bale
Welcome to Ambiance Congo here on WRIR. DJ Dowdy here bringing you 2 hours of Congolese music. That last cut by request going out to Apurva listening in India. He wanted to hear the song Etale from Tabule Rochereau and Afrisa International from the CD Muzina. That's an American release CD on the Rounded Records label. Before that, Pepe Ndombe. No, that was not Tabule. That was Pepe Ndombe and Afrizam. The song Chandra, great song from the CD Kai Kai on the Ingo Yarto label. Let's hear something that I like this album. It's an album that not too many people have heard, I don't think. It's a group from Congo Brazzaville called Les Jeunes Bantus Mokitano. The name of the LP is Special 80 and on the Safari Ambiance label. Let's hear a cut called Nakomi Na Mbanda. Then we'll hear something from Fataki Yahuze along with La Nouvelle Generation. And M, who was driving through Richmond last time, heard a song by Jenna Mandako. We're going to hear Jenna Mandako sing on that song. So M, if you're listening, let's hope you enjoy that one as well. Here is Les Jeunes Bantus Mokitano.
Attaquez, attaquez, mais à partir de gauche, ne touchez pas. Mabiala, Kennedy Mackenzie. Voulez-vous dire à Jibelo Sala et à Lolo Moleka que j'arrive et que je suis déjà arrivé.
Ngai mondeke, la leli la vinanga, papa solanga zoto batianga botutu la binanga ezalina maboko ya bato sokeza la kanguya ya sambendele na yebaka zokali babe ya satana oyo balatisingai mboti kangana sakana o mboti kangana sepela lokola mwana keto akezolaka
abone mena yame ya mersamba Marie José
ngai na bomanani bokosasa ngai nzoto e boyinanga lokola ngana tekaka yesu bokondisanga bandako anganga mpona koluka na bika batininga swe na poto nzoto ekomi ya lipaso ngai mondeke nakoma kolala na butu na mpasi ye nakoma komono bandoto ya somo botika komekisa ngai liwana mpongi botika kozokisa ngai motema pardon soki niongo bokanga bongo Claude imeka futa soki te bokokumba ebimbi ya mondeke na mokongo botika nga na sakana o botika nga na sepela lokola mama na julia diabatesira
José Petrol
pas de doute
Jerry Massele
Nkolo osali bisengo ye mpe asali na pasi osali bariche ye mpe asali bapovre tosangani na kati ya mokili mpo tobunda na lavi yanga destin eloba nazala malheureuse nzoto etonda maladi libanga batianga na botaka te nasengi yo ata kado oyo ya zemi mponga na longola mposa oyo etondi na motema botikanga na sakana o botikanga na sepela lokola mama na grase oreya na londre
yashora e alice fataki ça c'est ma famille
ngai bapasi sala eleki mbeka nalele paya nani ayokanga mawa nazangi solo bisengo bapangi ya vinson bayinanga mondeke na banga te bayitanga koyita lokola mbisi na motalaka
mondeke yoka ndenge neli mosei anichika jacqui de jacquina anne-marie morena bakopesa yo conseil seul le Seigneur Jésus vaincra ta stérilité. Amen.
Samela na nzambe tata monenge okobika kolela te po ezali kunia ya mobili mifiti balatisi nzoto nonde balaleke baobie sukse na yo lelo na ngunza lobi okoti lopitalo kolela te lobiko na yo sena losambo na ntango bango bazwisa to mpo babebisa bikupezenemi injizesne kotisala pe oyo yesu kristo apesaka kozala pwa ya susite noki yo kobeba ya yo nzoto na kitoko eza nanu komenga profite de ta jeunesse de maintenant nayebi motino eswaka kati ya motema lelo soki oboti te posterite wapi landandakisa ya sara mwasi ya abraham elle enfant après 80 ans
Watara, Motema, Pembe, Papi, Kanza, Omer Binta, Bibiana, Elenge à Paris, hein? K-
Kachunga Okito.
Na Lola Zipompa, na Paris Zipompe, na Londres Zipompa, Lisboa Zipompe, Kasina Kini Moto, awa na Paris Malili, Tika Bango Balingana, Babimisa, Moto, Tia, Matiti, Tia, Maza, Tia, Matiti.
Fragile, Moula. Booms, mon para-para. Bouboule Boyela, Raph Botella, Dédé.
Parfois on a toujours voulu savoir ce que c'est l'amour. C'est femme, soyez soumise et mari, aimez vos femmes. Salon de Belize, Patricia Bocconi, Jacques Biendelou, Matuda Manani, Maître Tirbona Ayatollah Mandela, Oyabino Yamboana.
Manque de la sérénité.
Sakina, Obenga Kelobite,
Uta, Okene Mobemo, Awangaye, Natikala Sekolila Kayo, Tongona Pokwa, Nakoma Seko Fanda, Pene Yafone, Nazela Seyo Bengana, Mongongo, Yamawa,
Monsmousse,
Uye Kolongo la Kanganda Mogasye, Uye Kome Mela Kanga, Imagina Yo. Oye ko rebati, espoir en amotema, ona koma kyo zanga, ona dure yabsense. Reviens, j'ai besoin de toi.
Daouda Mouchoko,
Manolou Faka le mégalidaire.
Yeba outa yo kenda, okena la pongi, o me manga peti. Natika la seko fanda fene a fenetre.
Léon Gwanda.
Soko ya kutalaka.
Soko koye.
Loko la meteorologue atalaka mvula tomoyi. Reviens.
Tovis Sakata.
Soki mvule zobeta.
Na mese ne kazi na ma na maboko na yo. Lela kude peka lo bese na moko. Na kozinga oreye, pintolie, kota
na na.
Pense perpétuelle, que na horizon.
De Willy,
la vali comité,
les rois Tinago.
Reviens,
Patrick Ntiama,
bébé Mayo,
Est-ce que bien, oh yo, mon organi, y'a vina taï.
Eric
Boukalé, na komi traumatisé, ko banga tambeto, héroïo mwana ba
toi ta visite va soucier.
C'est Dieu mon père.
Oh yo t'as su comment ta canana milélo. Outou ya pongi yanga koma ya kole la kayo. Cyrilé Kina.
Square Ambio Ritz.
Chemer Kilo bravo. Nous sommes d'accord.
Alain Koy, Pache.
Salon de coiffure, Apocalypse 22. Oh, ma jolie Kamba.
Philippe Pambani.
Ardoise Niawanzambe. Toussaint Moupa, Babi Ewing.
Bienvenue Kamba. Yakato console Rika, Komi et Massie. C'est pour Yakobanda qui n'a qu'un démo. Malgré récompense à vous, l'union se fait sur la banane.
Caucase comme
on a des centres d'exception comme un patiente. Oh, ma couteau quand la monte ma.
Ta situation est à ta table, tout reste dans ma position. Peut-être pas allié à si à vos démons sous-sous.
On a ce limané.
La monnaie a comporté ma
vie.
Y'a Paris, n'a qu'ini. Makambo basalaka, la chaîne tema, ton atmosphère, Cyril Ekina, Foui Miroublié, Nanzete Souka Seko Pola, Nakomi Lokola, Folono Nakati Azamba, Natangoya Elanga, Nanya Boba Kelanga Maï, Maïe,
Serge
Kadim, Malili,
206,
Maïe,
Nikama Kengo. Zinga Kemba, Bitun Toya, Mena Kaluchi, Adiza Bilaka.
J'ai besoin de toi, sinon bientôt je prendrai les poisons. Laissez mon canal, Kena Koufi Onayo.
Claude Vidi,
ma maison principale, Kena sans idée à retour.
Et Pema Touba,
eh. Ozo souffre, mon talingayo, ma kasi.
Avelino de Fersi.
Il fallait pas olinga nana molingo pour qu'elle l'onna comme lokola imba batatinga mama e
maître Ibrahim
mama e mama e
Africa vision
mama e
yemes
gigi tangani Roger Vemba
jipe azite
evitina tala mengo konyo lelisa wata e.
Je verserai torrent de l'âme pour faire appel à ton amour.
Son excellence mouvant.
Je formerai la sienne. Yo kange sikana golela. Yo nale. Yo kange sikana golela. Yo kange sikana golela.
Yo kange
sikana golela.
Yo kange
sikana golela. Yo
Matuda,
yo kange sikana zolela, Olivier Ngoye,
Misabia Maele,
Bana Kidengene, Nassan Zete, Boke Lo Kongo, Elili Kamwe,
Maître Taizom, Maître Tazini, Richard Kabala La Valère Sur.
Okay, just to spice things up, I've been playing, pushing the wrong buttons, but playing some newer music and older music. That last cut was from Bendelssohn, from his CD called Fas B. We heard the song called Lasse Parler Kina. Before that, we heard from Fataki Yahuze et La Nouvelle Génération, the song called Posterité from the CD Fataki Yahuze et La Nouvelle Génération on the Flash Diffusion Business label. This is Ambiance Congo. I'm DJ Doughty. I'm here with you every other week from 3 until 5 p.m. And Ground Zero Dance brings live performance to diverse audiences by creating and producing the work of company members, collaborating with and presenting local, regional, national, and international artists, and offering experiential education through community participation. Celebrate the grand opening of Dogtown Dance Theater with a street fair on Saturday, May 22 from 3 to 6 p.m. with free admission. The street fair will happen at 15th and Bainbridge Streets with performances by the Ezibu Muntu African Dance Company, among other local music and dance artists. The Dogtown Dance Theater is located at 109 West 15th Street in the historic Manchester neighborhood of Richmond. Coming up next, let's hear some more new music. I'm expecting this, my own copy of this CD shortly, and Yamima in the Netherlands heard that I had missed it, and so she sent me her favorite song from the CD. This is the new CD from Tutu Kaluji. The name of the CD is Paris Match. We're going to hear the title cut off of this one. And this one goes out to her. Thank you for sharing this with us. This CD is not available in the United States at this time. Notice how, we heard earlier Pepe Ndombe sounded so much like Taboulé. Listen to how much Tutu Kaluji sounds like JB Mpiana.
Naye ba levi nango komisa ya lilala basi ba kamola nani makita nako koma epe pona minyo lolo polo ba kina tanga pasa tanga tanga bisengo to kozala medala me na kozala nzete yo mabele o kozala nga kino na kokota mbuma nani a change yo makanisi obo ya majera motema soki zala kina kontemelo pele venga na ba maître ki omona deka ya na mulu Oyongana pesa yo Gerard Mulumba comme yo ki mangalo kola ba Christu ba ki maka péché na lela na nya de pouvoir emende ya bokono ya bolingo ki bongo tona ngamo bi manager na bonte yo éternel mo akolando lokola manda ka fama nzungu ki no komatisa e kwa lisère ki a ba senti mananga Gerard
feeling ya makinu obwa
Monyo lande lenga makinu ibaka Mopeti mbonda pea le mbaka Awo komisi nga silipo Musa piezo mena senga lokola Bela kena mena saeta zinimbo Lingo na yue komo salanga mobano minyomi Mawae pari imajeni Na lapise leka na kokili susu jame kolinga Bolingo na beta la kintangwe ke yeti kibile mwa pinzoli
Ya Léo Mulumba, le PDG Mandefu, Patrick Mokroso. Lili Mousso ya Pula. Ya Maurice Mundu. Serge toi ma sekele
Tikala kakana na mabolingo na yo Nalali na butu ponge zoli anga nzoto Tolo baki nga na yoto poka Bwana telele komito benda na tobe nga ba famye Masiri
Tetendi kofo
Jera Mulumba Amuno shanke femeli saka nga soyi Epute komi anzango Ekomi akede Otabeta ya mwelasi
Bonga
bonga,
na ninga liboso oya ibanga ki virginité alaksanga bazela ya love la komi malheureuse plus pire que bitanga soy ya jojo mudiango benanga wapi banda kaba febe la koyo to sala kaila ila
chiri maluzolanga
la molingo na lonyo kata te mana ya
jera papi evala
Masita, Tobi la pense, de Nulua, Papi Tambala, de Zamunda, Kosaya Walton, Yodale.
Ale Milandu. Photo Proskitoko in London Bridge, Jano Peuple Muzombo.
Mama,
Nai mwana nzambe,
Nai
Ange mama.
Na pima kate o.
Ngai Ange mama.
Na kabaka mingiye.
Ngai Ange mama.
Maboko pete.
Ngai Ange mama.
Nazali komitu nata na miso ya nzambe pona makambo na salate tublanga ibongo
ebongo bongo
pasale linga likita papa komangai baluki epai bakuna matolo na ngai baebite
30 seconds? What? I only got 30 seconds? Okay. This is DJ Graybeard here at WRIR-LP 97.3 FM, Richmond Independent Radio. I'm the host of The Other Black Music. Every other Sunday, 3 to 5 p.m., I bring you music ignored by other Richmond radio stations. Zydeco, funk, rock, jazz, blues, all kinds of wonderful black music you don't get to hear anywhere else but here on WRIR-LP 97.3 FM.
And you are listening to WRIR-LP 97.3 FM Richmond. My name is DJ Doughty, and I'm bringing you 2 hours of Congolese music here every other week from 3 until 5 p.m. on WRIR-LP 97.3 FM Richmond, your favorite radio station. And WRIR is functioning properly because of a trade with Franz Cleaning Service. Franz Cleaning Service, established in 1991, offers a variety of services for your home or office, including one-time or routine cleanings, large or small jobs, windows, walls, kitchens, and baths. Franz Cleaning Service is bonded and insured. They work to be dependable, thorough, and competitive. For more information, call 804-598-5989. For more information about what you've been hearing, call 804-649-9737. I'd love to talk to you, or go to the web, www.wrir.org. Look for the Ambiance Congo post. And there's some links to a couple of forums that are kind enough to host comments and requests. And you're invited to put your stuff in there, and we'd love to hear from you.